vaninyana vafana tima leswi swa music a mi swi tlangaka la kati i vo mani va ni belaku pongo a na hatleli mina lani mani kati i vo mani lava i Team Chayisa lembe leri mheni